Njagala abantu bakitegere nti search intending kugamba nti oba mbifulumye just nesiga muntu nayagala muntu ne mweza my pics bera nabo birabya 3 years back nga siringa bwendi so search intending era netondere gwanga netondere abakazi bannange netondere abazadde because abazadde balina abaana baabwe mbadde inspiring abandabirako so mbetondera kino kintu seeko kibi nnyo because tuswaza nzenzeka nekiswaza abakyala bakazi bannange kiswaza dini yange kiswaza family yange my goodness, friends, penkula nabo, my workmates, abantu abanzikizamu, bonna kibaswaza, so mbeto ondeda, njagala bamanye nti, ebintu bino, we are just betrayed, ntibandi ya mulukwe, nebabiza right now, to ruin my life, kansabe ntibante geda.